waje kuona. Bado niko nawe, waliongea eti mbali si hatufiki ikiwa choko. Wakamezimawe wako chungu, minaona kengeza. Yani hon, unavyo nikoleza. Wanatapika nyongo penzi hawajaliweza. Na kusifu kibongo, na kusifu kingereza. Muchuchu, muchuchu, shiti, shiti, banana, punga mkono tu. Na kuomba baby si mama leo yako sikuku. Nikupakulie minyama upite na huku. Waso kupenda wakere sana. Unijie kwa mwembe,
unainama,
waonyeshe,
unainuka,
ama
unaigusa, akama
unashiongefe na jonjo.
Unainuka,
we,
unaigusa, afka mauna shuka.
Oh baby, ah, eh, ii, malisia, ooh. Emwenzo kwa, we, ni, boya tu. I know you love me, I love you too. Sipoko na ta, ta, ti, pressure you.
Unainuka,
we,